ate yakulira byobulamu mu kitongole kya KCCA ye Dr. Sarah Zarango alabudde ng'ekitongole kya KCCA ekigenda okwongera okukola ebikwekweto ku bantu abadde okanya ebirala eby'emmere mu Kampala abakyalemereddwa okugoberera amateeka ag'ebyobulamu agalambikiddwa ekitongole ng'asinziira mu lukuŋŋaana olw'aba namawulire KCCA Dr. Zarango ategeezezza nti ng'ekitongole tebagenda kulinda bantu kulwala ndwadde eziva ku bukyafu olw'abantu abalemereddwa okugoberera amateeka ag'ebyobulamu wano mu kibuga Kampala bategeeza nti bagenda kutuukiza ebikwekweto mu bifo ewafumbirwa emmere mu kibuga Kampala okusobola okulaba nga bonna abatagoberera amateeka ag'ebyobulamu bakwatibwa era bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka.
Omanye ebyobulamu babiterekawa? Nze mbisanga mu mwala eyo gye mba ngenze okukola clean up, babitereka eyo beere nga biri cold kati gwe n'ogamba watermelon ng'erabise bulungi oyagadde kulya bimukulya ndwadde nga tonaba kukitegeera bulungi otandisa okuddukana owoza infection kyobula abantu batamba ne bukanyula eyo gye tutereka gyetugula emmere katugendeko wano wansi gye downtown basavinga emmere ne bakusavinga emmere ngoloza nungi bagifumbira eyo mu corridors tebanabe babitereka amasowani ge basavingirako ebiyenje bimaze okuyita ku bubi na bijja nabo biyita ku sowaani ezo gye bazoolezaawa amazzi ogalabye bw'otambula n'ogenda ewansi era tubaddeyo nga tubasomesa tubeera tubasomesa tugenda kukoowa okusomesa omuntu.